busuku inhliziyo yami ikhala buthule igama lakho lisemlonyeni wami njengomthandazo ongapheli ngibubukahleka nabanye kodwa mina ngisala nemibuzo babe ngiyabonakala kuwe noma ngisithule Kala uthule igama lakho lisemlonyeni wami njengomthandazo ongapheli
qela ungithandele